Vicky
Fundes.
No. Ain't party gon' come. Hennessy no marijuana. Now that girl come to my mama.
Bad.
Nikuja juu kama jua asubuhi. Nikauna irusa kwa mapua tupumui. Kiuno ndogo flow mebeba sazi juu. Sanikeusa hachita sana feel kama chui. Piga siruti ya kuni piga situli. Rapa sijuti juna rapa nifuti. Mirvisi bila njaka kaja hivo sikuliti. Ila tumalite kwanza turisa.
Foreign language. Afanya ribonge taki swear.
When you are in poly, girl you are in poly.
Una niwega taki we.
No. Ain't party gon' come. Hennessy no marijuana. Now that girl come to my mama.
Bad.
Kianza we ni unstoppable. Harkula tu kwa macho we ni untouchable. Katika tenda uni kwa madame parable. Body yako laptop, baby girl portable. Unatoa baridi, unaleta joto. Kanyaga chini wasaji wa flow ni moto. Chile oseka na we amesha shika moto. Shafata maziwa keti chini nyonya toto.
Foreign languages. Afanya nibonge talk this way.
When you are in poly, girl you are in poly.
Unaniwega talk you way.
No. Ain't party gon' come. Hennessy no marijuana. Now that girl come to my mama.
Bad.
Hijab.
Hijab.
Hijab.